olunaku mulinwa lutuse nabengara nabo babo base kuno mukwano kubacheo kusanyukira wamuna mwe
jemuvude tebibade biruzi naye mukama tabalekeredde muli bawanguzi
mukutewala omukwano gwammwe lukukume era matu ebibasomoza yewali mukama oyo mumwesige kulabaji yebayange omukwano gwammwe alibeera okugwanirira mukutewala omukwano gwammwe mukukume era matu ebibasomoza yewali oyo mumwesige kulabaji yebayange omukwano gwammwe alibeera okugwanirira
era mwesigangane muulichimo mukama yakulembera era munabanga nesanyu galina mwe
mwere era mwesigangane
muulichimo mukama yakulembera era munabanga nesanyu galina mwe
kukute wala omukwano gwammwe mukukume era matu ebibasomoza yewali oyo mumwesige kuba bangi yebayambye omukwano gwammwe alibeera okugwanirira
Muna kune musanyu Munyuezo mkwano
Amba kamba sanyufu Gachitibwe na manya Na umusijo mekaji Wega imiride wesi kwa
Kukute wala omkwano kumwe mugu kume Era matu ebima somo
Yabayange,
omukwano kwammwe, alibeera okugwanirira.